magaalada Baydhabo ee gobolka Baay waliba ku dareeray kulan diimeed dhawaanada afuri oo bulshada Shaldung ee magaalada Baydhabo dhanka Suubiyo way gelin ka saabsan dhiniga baradawki hormaryowka diinta Suubban ee Islaamka. Munaasabada kulan diimeedka oo saxeer sare lan agaasimi iyo waliba ku qayb galay mas-uuliyiin Shaldung ku tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed al-Mucawdiin oo dal dhaqmeed macallimiin dhalinyaro haween arday iyo marti sharaf kale hana kumada iyo almawdiinka magaalada Baydhabo yana kulanka ku jeedi khudbada taabdow dhinii badan iyo sagaar ee kala dardaarimi haweenka gaar ahaan gabdho baradow ku quraanka iyo ilmaga diinta.
Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maysan weydiiyaan xijaabkiin dhimaatirsheyntii ilaahay siin sahla oo in shareerkii oo kale culays siin kasaaran go socona laakiin maylan baahanya intee kulad markaas awoodu kortinteeda soo bidoolan baahanya may kamid aha gabarta lugaasha awrun intaas turtalafade waa bina dimar binaayeen awrid wala kuma qon dadkii inta badan ma aragaan xijaabka lugaha joorinta kisto nusqaanka jirta dhinigaas ma ila faday eedlanka dadaa lugaaga asturta meeli khilaaf ka teegin wal binaayeen ismal binaaw iska haysa gacmo i wajigu laakiin luga la asturuyo luga wala astura ma isturtigara manor qofdi ilaah saarata lugaashana binaayeen markuu sidaasi sax ma ah qalada sidaasi asturka taamka meeli faday lugaaga asturnaadaan la faday darkun guud ahaan qaadan meel faday dhar cadiin in ahayn waa saac ee qurux goonan lahaan wal jirka ka dhigan lahaan oo kisto waa saac oo la faday oo haddii aad qaadasona dabeela kisto ko ilaali kulul khafiif ki dhigo malan baahan wal cadiin ki dhigan malan baahan inta qurux aan la faday shuruudo soo la fiiriya qofta meel baahan yahay xijaabka qaadas intii aaminsanaato salaad tukidaas oo kan tii ah salaad markay tukidaas ay ka fari ilaahay ka fari ilaahay ku dhawaadas
marka nuurkan ilaahay hadiri oo meel raay kitaab shee sunnada rasuulka ay qaado cilmiga ziyadiyo waan ay ka amal falay walaan hata siin sheegan la faagan in sheegan in naftan walno fada marka may idan adkaayay yaani xifdiga quraan kariimka sunnada rasuulka adkaarta daawadka waxyaabaha macallimiintu wadaan in la xoji sabar badan la koy sabar kamay buu ahaan lana sabar wal meel madeero culimada ma yiraahdaan asabru awalhu alqamun wa akhiru balsamu ani giibtis hore daaru giibtis dambeena malab oo leere ee jirsiin ilaahay macbirna inama ay wafa saabirun ajran ghayr hisaab marka sabar dheerada ay muujay
binaadan ka umrul dheer shidees wal mataramay wal ka taray madi baraka usinyi imam shafi khontongi wal alayka dhamadi antun ka taaba ya lu ku dhahray culimada land saasan deewinay eedan yirin laakiin barakad iyo umrug iyo ilaahay barakaay ilaahay may ku toonaa in umrug ilaahay in barakaay hadalkeenta kareeba insha Allah taala makroof may ku wareediyo doona Sheikh Abdullahi wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in may kale insha Allah taala urmaadoon amanti koyti durusun wadni walaay wadni dhon rojini salaam ku faa'iidoysada bulshadana aan deeran warshadaha durusta noo roojine insha Allah taala satmaankan may ku aanay satmaankii oo maadu lug faa'iidaysay waan insha Allah taala wal ilaahay noo aqbala ilaahay yoon insha Allah taala santagaran jar kusii